Bing. Take it damn villa me baby shata Nam die hata kama na wakoro Ako fiti huyu damn sirogeo Damu munya kama mini kibogoyo Baby, me name is feel. Just bend over, I want that thing. Let me feel. And you touch my knees. Usijali saisi, taji kiss. From your bed, name me devat kwa kiti. Usijali mina kupa mafakiti. Nipa pasi hapo juu chini. Nipendo mini washi kibiriti.
Na wapeleka na ring, story ni kubeng. Bend it slow from your bed, baka chain. Na wapeleka na ring, story ni kubeng. Bend it slow from your bed, baka chain. Na wapeleka na ring. Story ni kubeng, bend it slow from your bed, baka chain. Na wapeleka na ring. Story ni kubeng. Bend it slow from your bed, baka chain.
From the bank, bijudu bank, sina ga toothpick. Small but dangerous, ya ni khando kana katiti ya yambeko sese kwe se valikura na wasio blira. Nisha papa sa dem kuisha ya ni sio. Gala jingor pa kita, pumana wa ingo. Brimondo kinako, didi daksa wena o. Yo wafi big up, to select a panda bitch. Chanya mruwe, watch me drop it like it's hot. Sembri bukali le ring kali ya dade mwako meko balis. Everybody move your body, salute ma ordinary.
Afadali si manga, kuliko wale lose. Vitu tato sezi ya chango ma drink na ikuz. Wami yao mafala ni mezo ya hiyo matuz. Uwezi ni compare na watoto wa juice.
Na wapeleka na rieng Nairobi to Kampala. Mpaka Darden back to Kitale puff puff. Kisha msupa ni kanyandus. Batman I think chafu wa shits. Tuta ocha tubribeng. Kwa bed cheza na yo hadi che. Touch your toes. Bend over half a foot. Ni kutwa.
Na wapeleka na ring. Story ni kubeng. Bend it slow from your bend. Paka chain. Na wapeleka na ring. Story ni kubeng. Bend it slow from your bend. Paka chain. Na wapeleka na ring. Story ni kubeng. Bend it slow from your bend. Paka chain. Na wapeleka na ring. Story ni kubeng. Bend it slow from your bend. Paka chain.
Una vila menishika sina wasi wasi
Gala jigor baki tap and over ni kutwa kutwa
Mtoto mrembo wako kwenye yangu nafi
Ina mi hat nga gala mtima guange
Na wapeleka na rada na wapeleka na reng Hapa na jali hapa form ni kubeng Niko haire na saluti mapen Nipe na reni wakishe kandom Nina peleka na rada na wapeleka na reng Hapa na jali hapa form ni kubeng
Niko haire na wakishe kandom
Ebu tengesha kemwili peleka uko upele Nitafurai mukini pa makele Number one super boy equalizer
Ina di drop with bad boy ragato
Na wapeleka na ring, story ni kubeng Bend it slow from your bend, paka chain Na wapeleka na ring, story ni kubeng Bend it slow from your bend, paka chain Na wapeleka na ring, story ni kubeng Bend it slow from your bend, paka chain Na wapeleka na ring, story ni kubeng Bend it slow from your bend, paka chain